take you to the beginning. Maybe you can understand what I'm meaning. Natoka kwenye hamsini, hamsini. There's no option ya mimi kurudi chini. Let me take you to the beginning. Kupe movie flani ya kutisha upate disiplini. Mungu akipanga kuwini na wini atafanya nini. Rushe jini tia pini kesho na mkarelini. Oya hasta la vista. Mjini sijaja kupiga picha. Napiga mahaso na change maisha. Tuko bongo kama ngambo tunabisha. Nufunga mitambo tunawakilisha. Tunafanya mambo west fananisha. Loshika mabango story yao kwisha. Are you ready for the rumble, mister? Hasta la vista.
Take you to the beginning. Sema. Before tufanye si wengi waliamini. And for the record tunaipeleka to Guinness. I never settle for less. Si ambition na ina limit.
Sema tena.
Let me take you to the beginning. We used to do it for love. Before nifike mjini. Don't you let it action. Ilibidi ni kwe makini. Now I'm sick to the bone. Joni pelekeni clinic.
OG.
The lifestyle muda si kipindi. I'm proud of myself na siringi. Si wate tunataka ishilingi. But hizo advice ni mingi. But then I might proceed. Usinipe title, haina title deed. Now na iPhone, squeeze me kwa vital need. Niko ndani ya gari na songa na I show speed. Yani speedometer mechomeka cluster kabisa. Groupies kunikimbiza wako after my picha. Master akisha, jufans wanaitisha. Na watambui iyo form ya hasta la vista.
Jifunza trust ni kitu fragile bro. Kilegia kidogo, wana kuzika slow. Masha hash, lakini mwenye komando. Kujikwa, that's it, the ways to grow. Loyalty ni rare, ndo mana na chuja clue. Tunaishiki machale, machale, true. Nilibeba pain, nikageuza kuwa few. From the stars to the stars, yeah, I'm breaking the rules. Weka imani hata when the light went dim. Singing my song when the world went grim. Kate viuno, akate mguwa, kate simu. Swezi ruhusu, mtu yoyota, nekate stem.